Njagala nze nkuwe, njagala nkuwo mukwano. Abalalalalalala, abalala bakyamu. Njagala nze nkuwe, njagala nkuwo mukwano. Nawe lava lava love, love yojiwenze. Ondi ku mutima wabula, ondi ku mutima kosula. Sendi wakukugubirira, Ndi wakulya kuyewo Ngenda nawe, ngenda nawe Nsinga nawe, singa nawe Uchirowoza ku baby noja Obulumi mwesula hani Obulumi mwesula baby Njagala nze nkuwe Njagala nkuwo mukwano Abalalalalalala Abalala bakyamu Njagala nze nkuwe Njagala nkuwo mukwano Nawe lava lava love Love yojiwenze Nino nkola Nze mpola mpola kasubu Love enuma Nze naya kasente kamboze nyo njagala mfune nze Mfune mukatula nsipoti Nzije nkusange Oliomu, oliomu Oliomu ankuwa baby Njagala nze nkuwe Njagala nkuwo mukwano Abalalalalalala Abalala bakyamu Njagala nze nkuwe Njagala nkuwo mukwano Nawe lava lava love Love yojiwenze Bebe bebe ibe Olinga funye kwe Echapa mumanya gokwe Pela kumpi bambi nange Sute nkuwane baby Hanitamba kumpi nawe Ondi kumutima wabula Ondi kumutima kosula Zendi wakukugobera Zendi wakulia kuyewo ngenda nawe singa nawe ochilewoza ko baby noja obulumi mwesula hani obulumi mwesula baby
Njagala nze nkuwe njagala nkuwo mukwano abalalalalalala abalala bakyamu Njagala nze nkuwe Njagala nkuwo mukwano Nawe lava lava love Love yojiwenze
Nyanga nyanga